Oh yeah. Yeah, check it. We need Bridia on 5, man. Say, born and bred.
Nico bunking in the trap, yeah.
Tunawanasa kasi Jubilee. Umeze P2 ta end up na P3. Na rep 1-5 ama pia Grisville. Usitry kuneka parking, kuna parking fee. Nina money flu, si die you get allergy. Kumake dummy moves, siki tupato mi. Na jaza colorbook, mistari ziko colorful. Ule tengori oya, misi yezi jali ju. Una forget kama mimi, I be making moves. Chiza safe killer day, ni kuvunja rules. Kuruka gate killer day, ni kuhepa blues. Chiza games like a day, misi yezi do. Knowledge ime jaza melon, si ufala tu. Niko cable na mavela, niko fireproof. Niko wera overtime through the wire too. Paper chasing the only thing nafanya tu. Kila day napiga music, niko on the move. Mini breed ya 1-5, mini pure breed. Singe kubeba juu ya maasio ni PE. Nikacheza na mabreak, nika feel free. Nikapata kitumbichi juu ya instincts. Mi ucheza na mwanane, niko midfield. Mina pimiana sana kwenye windscreen. Nime take over the city, niko blitzscreen. Ukiteko na the greens, uko missing. Ukicheza na the street, itaku mistreat. Kuchapa kitu imebeat, uko beating. Timba ama katapila, tuko stepping. Niko whipping kila day, niko chefing. Niko studio kila day, niko finessing. Weka dunga kat the woman, nako stressing. Ni mapuma tunapiga tuki exit. Najwa ntashika mayolo, sidai kustress shit. Najwa ntashika viglobal, sidai kustress shit. Umeshika kidogo na una yap shit. Anza kuvaa vitu real, si vitu plastic. Cheza na life, uta end up nani ya casket. Maniga wanatoa tint, wako catfished. Madenge wanatoa tint, ni ma side bitch. Wanageuziwa sana kama side dish. Mi usema vitu real, mi si hype shit. Kama rangi si ya thaw, you know my type, bitch. Mushi twice kila night after mic check. Kwenye silver na magoro, kwenye nightwear. Tuko waluta zimenasa, tuko aire. Kani kumeza ni the loss on me, si die best. Kasabini kitu safi, usi buy crest. Kila ngoma na kulisha, ebu digest. Kani mabreed za langata, siko finest. Atuliangi kwa TVC, u fight back. Mina rudi kwa mizizi, ndo ni give thanks. Mini ngori ni na shark kwenye fish tank. To the wire, sija feature, ni na power bank. Niki pull up kama gede, ni na jaza tank. Kani wezeri, lazima iwe color pink. Weni guru, maniga, wana kuchapa stick. Bestie wako, alitoka jo the same shit. Singe nyero, jo the pongi, haiko testy. Singe kupiga pete, kila deko westy. Na maniga, ka the sticks on the same thing. Unachachishanga sana, jo the same thing. Ukazidi bro, na shukuru the whole week. Na shukuru every moment and the memories. Nimeshika kwa malek tena overseas. Kuwa bot inamalizanga ovaries. You bet ni kupunguza the calories. Misi die 9 to 5 nina salary. Niko in my own lane in another league. Cause I got my own game in another field. I don't really give a fuck how a nigga feel. Niko 10 toes down, mina keep it real. Moko 10 floors down, misi cheki chini. Na rep R-Town, langatando jiji. Napiga missing, jikoni ofisi. Keroma ni mangoma na mini pishi. The woman is the one, hakuna ofisi. Mamita ndo na search, kila day ni meeting. Nacheza na the words, juni luga fiti. Nacheza na mabrand, kani kitu fiti. Kuzaliwa ni God na pia maiti.
Yoto.
Kuzaliwa ni God na pia maiti.
We need breed here on fire. Ain't no other breed, maze. Repartan. Kweli.